exclusive from ZambianMusicSite.com.
I like it.
Kuri finro na mariro mwana wa mukoboni yaliso na kaza one.
Uje wali mfapo ati mukofini sabana.
Wala.
Wali mfapo ati mukofini hatazi.
Kulipe.
Hey.
Nikala kambo.
We only live once.
Nikala kambo.
Ay.
Nikala kambo.
Manda kuri body.
Nikala kambo.
Uje wali mfapo ati mukofini shawama.
Uti.
Wali mfapo ati mukofini filimba.
Hey. That's why ni kufini na atu kupauja na kutiera atu kari moyo. Icho.
Nikala kambo.
What is it? What is it? What is it? What is it? Kanga chura ama jumboro paribe mugodi. Nefara iti dishi yako kukuru kisa ka. Uma 1kg ya piritoni badi sugoni. Lota ni shuzu lota futu uzipisha. Sesta Jetra katri.
Uje wali mfapo ati mukofini sabana.
Wala.
Wali mfapo ati mukofini hatazi.
Kulipe.
Hey.
Nikala kambo.
We only live once.
Nikala kambo.
Ay.
Nikala kambo.
Manda kuri body.
Nikala kambo.
Uje wali mfapo ati mukofini shawama.
Uti.
Wali mfapo ati mukofini filimba.
Hey. That's why ni kufini na atu kupauja na kutiera atu kari moyo. Icho.
Nikala kambo. Nikala kambo.
Wati, wati.
Nikala kambo.
Mr. Sam.
Nikala kambo.
Very, very. We only did once.
ZambianMusicSite.com.
Martin. Justin Shonga, Wabu, Batson Daka, Oka, Fashion Sakala, Barbara Banda, Kennedy Magrosa, Adrian Kashiala, President Andrew Danga Kamanga.
Uje wali mfapo ati mukofini sabana.
Wala.
Wali mfapo ati mukofini hatazi.
Kulibe.
Hey.
Nikala kambo.
We only live once.
Nikala kambo.
Ay.
Nikala kambo.
Manda kuri body.
Nikala kambo.
Uje wali mfapo ati mukofini shawama.
Uti.
Wali mfapo ati mukofini filimba.
Hey. That's why ni kufini na atu kupauja na kutiera atu kari moyo. Icho.
Nikala kambo. Nikala kambo.
Wati, wati.
Nikala kambo.
Mr. Sam.
Nikala kambo.
Very, very. We only live once. Kangele matutu na matutu matutu. Ingambike Buru na Tunes Kats Zambia. Awiro na All Stars Motors Bears. Tonga Boy Boskangwa a Jedwa Katre. Siketiando Joa Mapish Adinyata Center. Woo! Man Spencer Mr. Bruce 1038.